some Cali magic.
Bani music.
Niki wa nanda.
Aisha boy, Mikey Zubay.
See them to attack.
Nini kwambie, usichokijua. Mina kupenda, mwenyewe unajua. Kama utamu, ushanikolea. I think baby utaniwa. Wapenzi lako soda, basi tamu. Ushanikolea uroda. Mili menifuruga. Ukipanda boda boda. Dawa shobo kushobokeana. Wanasema kuna dogo udugu kufana. Dawa shobo kushobokeana. Wanasema kuna dogo udugu kufana. Nakupenda. Mina kupenda. Mina kupenda. Mina kupenda.
Uma umo na unaweka tena.
Masela wauni. Masela wauni.
Madam zenu so wabaya wapelekeje saluni. Picha zao sio mbaya wanunulini iPhone.
Umo umo. Ewa nangu sio ufala. Sio ujinga kama kweli unampenda kuonga ni kawaida.
Iti unaacha madam unafata sabuni ubairi utakuwa.
Unavani unamkomo wa nani.
Dawa ya shobo kushobokeana.
Wanasema kuna dogo undugu kufana.
Dawa ya shobo
kushobokeana. Wanasema kuna dogo undugu kufana. Nakupenda.
Mina kupenda. Mina kupenda. Mina kupenda. Unavoni pavya bedroom mweza kona chachawa. Na ilo chula msambwanda mama kinyona na pagawa. Haya twende bedroom. U bedroom. We bedroom. We bedroom.
Na unaweka tena. Wanangu mtoto nalia wakati ameshafika ghetto. Ya nalia wakati ameshafika ghetto. Nasema kama unalia.
Lia.
Lia tu.
Lia.
Uleo utatoa.
Lia
tu.
Lia.
Aisha boy. Your baba kichu right here. I got my boy with some cali on this one.
Mene janga geta.
Wesele kumibovu mtoto mafia. Watoto adija gang gang. Moto wa mtembeze. Wizi designer. Kinyamwazi ni store. Watcha watcha gang. Well I'm solid. Juse Dani musiki. Chiapa.
Cool.